Piggy Money.
Switch.
Money.
It's the kids, baby.
My paparazzi simu zenu sipokee, hakuna jipyanisho mwaga moje. Memisi kipi kwangu vinge vipote, gigi msando ngumi kwa mjumbe chelewi. Instagram yake, kiki nazo pia zake, waliomu awavumi, masponsa nao pia wake. Mindo kombe mno shindana kwenye ligi, nite mama Myra aka
Mtoweza irumba na jamini nina nyota ya mavumba. Hata upike ndere mikwangu tadunda.
Sishi nani na watoto walo chunda.
Wape tiki wape watetemeshe kidongo. Wape tiki wachangamshe ubongo. Wape watetemeshe kidongo. Wape tiki wachangamshe ubongo.
Gigini kiki.
Na wasumbua mtani, wanataka pima mizani, uzito wa mambo kichwani, washapotea kwa ramani. Dio kifoni na dala, ila waulize tukenda kulala. Na miliki mchezo utawala, bifu na mimi utaoneka na fara.
Ni wawe, nijisha uwe, bana peta wakijikweza nikisanue. Miaka mbuku hamtaweza ili rumba, na jamini nina nyota ya mavumba. Hata upiki ndere mikwangu tadunda.
Sishi nani na watoto walo chunda.
Wape, watetemeshe kidogo. Wape tiki, wachangamshe ubongo. Wape, watetemeshe kidogo. Wape tiki, wachangamshe ubongo.
Gigini kiki,
kiki.
Gigini kiki, kiki.
Ya,
gigini kiki,
kiki.
Gigini kiki, kiki, kiki.
Gigini kiki,
gigini kiki.
Gigini kiki,
gigini
kiki. Gigini kiki, gigini kiki.
Baby.